kwe yego yanzi ba moyo gwange mubiri ngabise yemi suanya love uje kute mubiri kwatanga mu antidote yego nsonye na ninze So
I know my time is now, baby, don't you pollute my love.